kafunge. Bila sina pochi, wambi wazazi wasikunje. Mzio kawela, tena maisha nunaanza. Natafuta hela, nipushimo mami nitambi. Nakesha na mula, kipaji changu wakipambi. Nipate mahela, ila upunguze mawengi.
Somebody like you, I'll be done.